I go by the name N-A-C-H-A, a.k.a. Nacha. I'm the best man, you know.
Alright. I'm the best.
Come on.
Fleshy, mi time any blessy. Mitani la majeshi. Hakuna wakuli blessy. I'm the best.
It's been a long time. Nacha sijafanya unyama kama hivi. Mitaa inanipenda bila picha na gigi. Yeah, ya habibi. Msuli na mguigi na wachezesha samba kibrazili kasingida bigi. Mdomo mwingi kama mbwiga mbwiguke. Shombo kama Tobias Kifaru ligala mbwike yani. Safisha njia.
Hakuna wakuli blessy. I'm the best.
Wanangu huu mchezo siri na ijua refa la ukitaka siri ya kapombe kamulize mama Esther. Aina kucheka ni motundu kisosi kinasali alafu zina lambo. Game ndo imefanya niwe Nacha. Ila game sijefanya ukavuka mipaka. Ndo mana wanawaka dharawa pana kaka. Kiamua kubadilika nkama panya kona paka. Tumetoka kwenye life laki noma. Wahuni tukichoma. Polisi wakitimba mtani inakuwa noma. Penati na kwa kona tumepinda paka noma. Tushapata gagone la tujewai pata ngoma. Kazisha lebo kisha kafukuza sani. Kasaini msani sana mla msani. Msaidizi wa mchungaji kala mke wa mchungaji. Kisha kandika barua pole sana mchungaji. Kiwanda bila Nachani nyumba bila bati. Nikiandika uneza his kandika Shaban Robati. Ngoma zinafika Unguja hadi chake chake. Bila kolabo ya Rema Fireboy wala Sake. Niko bize kata sim niko site. Soda moja limao nyingi mixa ice. Nona mnataka choko choko. Yani mnaulizia mashuti ya mbali kwa fei toto. Na hiso rap ya kupimo na watoto. Ya kupendo na wada wanyua kokoto. Ya kupendo na matozo penda slow down. Demo juzo pata Air Force na Jordan. Mkimleta mzungu mleteni na mgunda basi. Mkimsifia bangala msifeni na kiungo punda basi. Ungo mepandisha sukari mepandisha. Utapandisha kila kitu adi majino utapandisha. Yani fresh
man.
Ini kitambo bila baba. Kitambo kabla majani ya chajaba. Kitambo kabla nye hamjakuwa. Kabla hamjui mapenzi na utamwa kujichua. Kila nachomiliki ni changu shosti. Nye mnavimba kauni na ndinga za mabosi. Watoto swazi huwa tudumi malaya. Deleni kuishi wengi geto moja kama kwaya. Nikiacha rap, kelele kibao. Kelele nyingi kama hala nikapiga bao. Jisachi pochi kaulilala na bamedi. Na kutia ufahamu kama unajifanya crazy. Don't mess with Nacha my man. Nitawacha na mashaka kama meko joe kweni. Maisha yako tete sikwambie bwana mkubwa. Wipata bigira nadra kakulipata fuba. Ayataki usirias kwe ganda kama ruba. Mina piga zangu wine huku nike enjoy buga. Bila baba lebo mwijia kusitaji machawa. Goma zinavuma kila bao kila mgahawa. Nimekaki tako muhuni napata gahawa. Anta wa mwagia bombe mtizidi na mwaga. Na Nacha ndiyo rapa mbae. Na wafanyia mazishi. Kipaji kaka Obama afati tudi ni shiski. Nipo kila category. Mtashinda kipi. Mina fasi yangu iko pale wala sihitaji kipi. Yani ni fresh too eh. Tena so issue. Bandola wiki kujiunga kila siku. Hakuna SMS mbao inakata kichizi. Kau umefikia 75% matumizi. Uwa nakaa kimia. Nikiona watoto wana bonga. Na wapiga tako lean kaza inonga. Afu chuvi na watia kwa kidonda. Kipindi mnaleta ubishi mtani kuta mina songa. Hii kesi closed. Na Nacha Mr. Blue wa mabozi. Kimondo mbozi. Hizi bazi na overdose. Sing along now.
Fleshy.
Come on.
Mitaime ni blessy. Mitani na majeshi. Hakuna wakuli blessy. I'm the best. Fleshy.
Mitani na
majeshi.
Hakuna wakuli
blessy.
Kitimba kotani.
Fleshy. I'm the best.
Come on.
Fleshy. Time any place, mitani na majeshi, hakuna wakuli place, I'm the best.
Nyasubi ndana banyu, I got my boy Kingdom, I got my boy Genie, you already know what it is, the sound from Nyasubi.
Viatu vikubwa hivi, watoto wenu vitawapoa, ya usi?
Pole, baba pole, eh?